again and again. Tripu yu lazima nifanya poa udui.
Kush music.
Young killer, cheki na wafunga tatu bira. Swaga zipo oni kawanjo meja mipira. Sina sira, vocal tisha kapira. Spaparuki mistari na yandika kwa fikira. Mini sauti ya bubo mbo imetoka kimajabu. Dawa magonjo sugu toka mizimu ya mababu. Jina kila limekuja kwa sababu ni play. Pata maisha nisipate tabu na watachi mpaka moyoni. Kabiti zenye uzuni maneno toka mdomoni. Tena kwa stare ya kubuni nafanya kazi. Semo yote na wino kuseni rebo. Kisha na ipoti misabi kana cheza pool kebo mistebi jangu kijana. Na ichana mpaka izeheke kwa brasi na piga ngum. Besi na buka mateke msichekeshe nye katung. Na kikisha kere weke mzuko na shuko na panda. Ni mlima sekenke MP VP mize wadi mbono. Undai, MC zina ninginiza, mina wanyonga na time. Wanajeshi nsona magwanda, lopishwa maja karai. Mina fanya kwa kukaza, paka deli na jidai. Nona vali, bila mchicha kwa uchangamfu, bilo chovu. MC wengi na waficha na dhiki na biti mbovu. Mini semu ye bada. So mwalimu ala saba le shindwa kufaulu testi yala kwanza. Mi baba so mama ustunishe testi mini pesa. Mtabafu nerimu so mi face. Tamu na furisi mama tikisa kichwa tazama. Ama sema brass city in the house. Ama cheki nyankila na chana. Fa misali mekutana so today ata mirele ata simama. Ama kamo na furisi mama tikisa kichwa tazama. Ama sema brass city in the house. Ama cheki nyankila na chana. Fa misali mekutana so today ata mirele ata simama. Nimegundua sina mpisa zani kama gonjo so na dawa. Mistari puruku shani mambote na weka sawa. Spiti nyuma mwetabani. Babit na nipo mzuka flani. Mistari napata power. Binanda na kiki ni biti kwa mana sauti ni voko mbishi. Spiki msosi mbicha ni friji napata joto. Maisha risi ndo anafanya. Nandike tungo imara kwenye mfuko na kusanya. Kishtuka mekula ndara wana kutu. Runi nafunga deka tisini bate mtu. Mlangozi nipate mimi. Josho la misali. Hapa misali inafugwe. Nipe potion kupe bari. Mwanzoni mlikuwa mnazugwa. Young killer nipo imara. Ka misali ya kubanda. Cheki naongoza msafara. Radio isimeze kanda. Mi wa Mwanza.
Mwanza.
Cheki wana sanda. Misali inazidi. Umbo watu na watcha njapanda. Bob Marley angaimba hip hop. Ningependa raga. Misali mizito na drop. Wikilale na vunja chaga. Nipe pesa. Kichaga game na change vice versa. Young killer kweli akunaga. I'm on a furisi mama tikisa kichwa tazama. I'm a sema brass city in the house. I'm a cheki young killer na chana. Fa misali mekutana so today ata mirele ata simama. I'm a kamo na furisi mama tikisa kichwa tazama. I'm a sema brass city in the house. I'm a cheki young killer na chana. Fa misali mekutana so today ata mirele ata simama. I'm a what's up man. It's your boy young killer. Again and again, in Rap City, stand up again. Oxy, what's up?
It's your boy, I'm killer, man.